nakwimereye ibyaha byanjye sinatwikirwa ukinanirwa kwanjye mwami naravuze nti data uri ruwi teka ibicumuro byanjye ubu noneho ibyaha byanjye ndashimira uwiteka we wacunguye mwami wanjye
Shine.